Yesaya 256 being Nectar DJ Shield Blackman. Let's go.
Uribe nkulaba amalusu gaika ebyo bijja because of you. Kimanyi boogera binjo kutisa abo tobavaako oyo maibu. Ebyo bakugamba nti nosinza nze ne gye nabannabayo. Ebyo bakugamba nti nosinza zate ne gye nagannabayo.
Spin Doctor, not Black Man. Just taking me around. Yeah, yeah.